Yeah, but Kuluma, Kuluma, Moya, Kufuga, Moya. Yeah, what's with the man? kimi ngiyabhekana nesesokhuleka uthi umuntu omdala lapha ngeke ke ungakuhamba uye kini uyawenza umsebenzi wendithi kuhlangana intombi nensizwa lapha kini ube kuhle kube nje yabese ubika lo msebenzi owenzayo womculo kini ukuze ingilosi yakhe ekubhekile ugogo wakho ezojabula ngoba njengamanje ayi ukubuza noma ufuna ukubhekisa lana ya fuze ngabe kade waphumelela fuze ngabe kade sahamba kahle into zakho ngabe kukhona yini ofuna ukubuza noma ufuna ukubhekisa lana
Ndoda pendukumana waza nezinkinga zinki yakhe yokhalelwe ntombi Utlimase nje nesaletha uvuthu ndaba emakameleni koma khona naqola khonda ulwandle laqondisho Wenkosi bashawuli Hayi fana kithi konakele manje hayi sango maswacithile amathambo Abathathe fana abathathe fana abathathe fana
Aweshe insizwa yeshe mawangqakethi Jamba boyethu lo lapha phambi kwenu mfumba mfumbele ukushama ihembe zani nengane ngoba yiphangela bathi madani ngonje nje yeke nje iphele ngikhamuka lena ke fortune bafothi kwamkhizi nanga umtjovu mfowazulu ya hayi uthezwa matheza nuthezwe kabo uthezwe emsebenzini uthi ngemali yakhe nje qhubeke wejelasi mfowaxula ushaya ingoma nanga ugezo lwendalo umsizi mfowasikhakhana ebhukanani uthi ngemali yakhe nje qhubeke wejelasi mfowaxula ushaya ingoma awu madoda nanga ungobavu nobhajo ikhundla khundla bathi likhulu ikhanda phungulu yesini uvilani ufowaxula emahehe uthi qhubeka wejelasi mfowaxula ushaya ingoma Ngikuzwe bekhona bebeka amabari simonye kwa majole portion kwaguhlaka uthi wemfana hayi mele wathutshana ngonyakozana nangu sonde zengane umaphuka kudlalo ushaya portion utheni uyabhetha ngawe mfowakho ngibese ngiphathi sokhuma legqe ushimane somfana umfana walethothe emtshezi wathe wejelasi mfowacula kuphawe kanti kulindeni manje awuphathizo mfowethu mfowamsimanga mfowo sentombi Siyabonga mfowethu hawo womela ugomdala wensizwa wensizwa nangu umlando malunda lunda bafahlanganani ngegama lami utheni uyabhesha ngawe mfowacula hawu ubale insizwa hleli ngasemnyango hawu ubaqhumisa umfowacula ujawo wazwa muhle umdlalo
Siyaza kutuza kancane nje akajahe ndawo. Hey. Angesikopheli phela mina isiphi esegazini phela kimi. Ngideke jima wemkhulu omkhulu, umbenzani, awu madoda. Kulungile. Musikephe mkhethele kokho phehle ikhando singasemfene umkhomo nebale ekhanda bathi ugoga kangcatshwa indlohlolo. Hey, wese msinga kwahamba. Wethukile boka two. Ngithe babande boka bhiqi. Hey, wesiqaqa boka mbulazi. Ibekho boka biyela. Belu kuma lebe pa klemche That's what I saw by your brother Kuta empala Koko Koko Ausuga Kati jalo basketi Uyena jalo kulubes Kata pas le no luni That's what I saw by your father Lapa wiki Kuta pano se nana Je osho nge sam Jaka ausuga Matata ule sam Pana gezi Ausuga